V50.
So chao.
My sweetie, banana. Pretty, check on my na. Ole wana fosi kufa na. We onjiti, wewe unanyama. Mapopopopopopo, mbona meshalala. Wana una haya. Nafsi yangu isha pakawa. Nahitaji dawa. Hata utumi nguvu jamani. Umerithi uzuri wa mama nyumbani. Ulivojeuri wala ubishani. Basi cheka kidogo makose ya mani.
I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh.
Can you be my commando?
Can you give me your time? Mwenzako nimefall in love. Nimefall in love, oh. Halafu sitokocha uteseke. Pressure za nini? You are my desire.
Mapopopopopopo, mbona umeshalala. Wanaona haya. Nafsi yangu isha dawa. Nahitaji dawa.
I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.